Madhabahu yako Mungu na mwili wangu ni hekalu lako Roho. Moyo wangu ni madhabahu yako Mungu na mwili wangu mimi ni hekalu lako Roho. Umeniumba mimi nikurudishie utukufu. Umeniumba mimi nikurudishie utukufu. Tuimbe sote, moyo wangu. Tena moyo wangu,
moyo wangu ni madhabahu yako Mungu.
Mwili wangu huu,
mwili wangu ni hekalu lako Roho.
Moyo wangu huu,
haleluya, nikurudishie utukufu.
Sema tena moyo wangu huu,
moyo wangu ni
haleluya. Kama ukimaanisha sema moyo wangu huu
ni madhabahu yako Mungu.
Mwili wangu huu,
mwili wangu ni hekalu lako Roho.
Umeniumba mimi,
umeniumba mimi, nikurudishie utukufu.
Sikia sasa, nasema ndio, ninakupa uzima wangu Bwana, roho, akili na mwili wangu nakutolea Bwana. Nasema ndio, ninakupa uzima wangu Yahweh, roho, akili yangu hata na mwili Baba nakutolea, nakutolea wewe. Nasema ndio,
nasema ndio, ninakupa uzima wangu Bwana,
roho, akili na mwili wangu,
roho, akili, mwili wangu nakutolea Bwana.
Sema tena, nasema ndio,
nasema ndio, ninakupa uzima wangu Bwana,
roho,
akili,
na mwili wangu. Sema tena, nasema ndio,
uzima wangu Bwana,
roho, akili,
mwili wangu nakutolea
call you, all the powers that God has given you. Empty seven deal, we say, God is strengthening your life once. We know if you're not, you're empty Kubali Kwanza.
Same on the youth.